download kupitia smokemziki.com.
Asubuhi na nitaga my love. Mchana na nitaga baby baby. Usiku na nitaga wabavu. Alafu mimi mwenyewe yeye ndo tamu yangu. Akiamkaga nasema nanipenda, hawezi kuniacha hata apewe nini, hawezi kuni amesema mi wa mwisho kunipenda, hawezi kuniacha hata apewe nini, hataki kuniacha.
From the head to the toe we bado ni top notch. Baby girl kiwa kwako najipata, I'm a city boy ila we ni master. Kikusa kinita yani come come. From the head to the toe we bado ni top notch. Baby girl kiwa kwako najipata, I'm a city boy ila we ni master. Kikusa kinita yani come.
Shika moi shika raw juma pio alike washo wone na kugenda na kupenda kama holiday. Kwanza unavyonipea mambo mazuri mambo yeah. Kuna leva wanna show you loving you I swear and I dare yeah. Unawaringia ringia kiona wanalia wanaumia, usipagawe na matutu kwani mimi ndo baba yao. Okay baby ringa ni vimbe wish your body, you're one body me want nobody. You my body, you my fantasy, you my everything, girl.
From the head to the toe, we bad on the top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come.
Yeah. Top notch. Yeah, yeah. Top notch. Yeah. Top notch, yeah, yeah.
Mix, smokumziki.com.